zonse anakamba mulungu, zonse anakamba pa umoyo wako, mpambuni zako mutimani wako. Nkala zonse anakamba mulungu, zonse anakamba pa umoyo wako.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.